Mufoya.
Yo!
It's a Thaddeus production.
Someone do that. Yeah. Young blood again. Thaddeus production. Come back to get a kunzi say, Umuchalo. Come back to get a kunzi say, Umuchalo. Come back to get a kunzi say, Umuchalo. Bamba chogenda kuni misiri danjalo
Nangu miro kuchitinga Nangu miro kuniza Nangu miro kutamirira Kutakumacha unyombesa Kule debyo na vyo ya gala Vyo sabye ne vyo tasabye Okanyo kusima ite
Bamba chogenda kunzi zeo mchalo
Wano go guli mwechama Kukeza tewe kwechanga Baby lwachi wechanga Kukwe mpita kumu waifu Umuwano go guli mwechama Kukeza tewe kwechanga Baby lwachi wechanga Wantasa Young blood again No fire again Shay Yo Jota Sita Mujalo, Wejalo
Ogamba chogenda kunzi zeo Mujalo Ogamba chogenda kuni misiri janjalo Ogamba chogenda kunzi zeo Mujalo Ogamba chogenda kuni misiri janjalo
Baby Damu chalo, la bayonze na kowe chalo, kwa tanyeza, yeah.